asiga makungula bwe gajja echo kya kungula awe kikyusa mu kye yasiga webo siga kasoli munno nasiga ebijanjalo muliranwa nasiga ebinyebwa we mukungula mutyo webo sana wokole nnyo awamu n'okunyiikira mu ekyo ky'onyiikiridde mwe muva makungula go ndowooza wano we waava n'enjogere egamba nti nkumbi terimba bw'oba okinyiikiridde ndowooza otegedde bw'osiga obulungi bwe gaba amakungula go n'asiza obubi bwatyo bw'aba omuntu omugezi asiga mu biseera mu biro ebiteeketeeke ng'amanyi n'ensiga entuufu zeezo ekyo kye kiwalirize nnyo abazadde okuleka abaana baabwe okulokoka n'okuleka empita mbi olw'okuba nga bw'osiga te okungula okusinziira nga bw'osiga ensigo z'osiga amattu zekebejje kuba eriyo okukungula byensiga ekyo kyekindese abakyala gyempiteeyo abansiya ne bannyinaffe kyekibalesa basajja b'ebisente lwa nsonga y'amakungula gadanti okuwangula chansi eyokweyo nonesa oba watadde w'omusingi gulugulu ogw'amakago ne Yusufu mu nju ya Potifali kyeyakola kweresa tamanya agamba kibuyaga asudde naye ye yamanya nti bw'osigera okungula era nga bw'osiga embiro ze yadduka zaali za mbwa abadde akwana bannyinaffe baleke baveeko mangu basiga ensiga ennungi nkubiriza mmwe abaana b'obulenzi ng'omanyi walokoka aba bakweyisa ettumbi beewalenga twalokoka ffe tetugenda kudda mabega abaalokoka ffe tetugenda kudda mabega mulokole munnange tufungize tugende tusige nsiga ezo njagala kukungula bulungi mu byensiga ekyo kyekindese abakyala gyempiteeyo abansiya ne bannyinaffe kyekibalesa basajja b'ebisente nsonga y'amakungula njagala kukungula bulungi mu byensiga ekyo kyekindese abakyala gyempiteeyo abansiya ne bannyinaffe kyekibalesa basajja b'ebisente lwa nsonga y'amakungula
Lwa nsonga y'amakungula
nze nayo ng'enyuma nnyo
Lwansonga ya makungula
Chichachi bagana okenda
Lwansonga ya makungula
Enguzi chichi jivalesa
Lwansonga ya makungula
oh, Chichachi tuganye okuba
Lwansonga ya makungula
Chichachi bagana okugeya
Lwansonga ya makungula
Chichachi valesa mpitambi
Lwansonga ya makungula
Chichachi baganye obwenzi
Lwansonga ya makungula
Jagala mwane bwentyo nange mbegatteko
Lwansonga ya makungula